partner na gamba bari. Singenga fune kapambari. So baby ni kire chea. Mbojega jingine yeah. Jina ufanika nota babena. Love yanga pali wese jasila. I will protect you. Love from here to the moon.